Angibingelele abaphathi bohlelo. Umfowethu uGoniwe nomfowethu uNgobese. Ngiyasaba mqungebe ukuthi ngikuthophe ngoba kuzosuke ngithophe wena wedwa. Mhlambe bese ngiba nenkinga lapha emsebenzini. Ngiyakhuleka enkosini yesizwe ewusihlalo la kwi-province yethu KwaZulu Natal. Inkosi yasemadungeni. Ngiyabingelela kakhulu kumkhulu wamaphoyisa umfowethu uJula okuyena osibhekele ukuphepha kwethu nomphakathi waseKZN. Nawo wonke amaphoyisa ngokwama-ranks wabahlukene. Ubabuzulu imeya yasemlalazi ongasekho sehambile phakathi kwethu nomfowethu uthanda uxolo sabela obemele umeya uMbimbi naye ngenxa yemsebenzi anayo osehambile namakhansela nje wonke ongenzeka ukuthi akhona ngiyazi ukuthi abanye beze ngeyikhundla zabo ezinye kodwa futhi babuye babe amakhansela emikhandweni abasebenza kuyona babugumede usivulele ngomkhuleko nabo bonke abafundisi engibabonayo okuyibona esisebenza nabo abasilekelelayo ukuba ama-ambassadors nama-interface la kwi-province yakithi KwaZulu Natal bonke ama-stakeholders ke akhona undaba ezitha we-youth desk nodadewethu uMaliya KZNCCPA namamembers wonke executive yakhe akhona laphakathi kwethu umfowethu Mthunzi Mathenjwa uphinda abe yikhansela laseniwe abaholi bakwanabhakho ngimbonile unobhala nosihlalo umama Shenge okhona phakathi kwethu umfowethu uZondi naye osephumile ngenxa yemsebenzi weSantakho nabakwa Road Accident Fund abakhona laphakathi kwethu abafowethu nodadewethu abakwi-transportation committee ne-senior management kuwoya wonke ama-departments akhona laphakathi kwethu ama-officials akwa-SAPS uMetro Safer City RTI PTU Department of Community Safety kakhulukazi okuyiyona esikhoordinethele lo mcimbi nawonke ama structures alwa umphakathi asilekelele ukukhombatha icrime ngiyanibingelela ngiyathanda ukuqala ngizidistance kwi-promotion emenyezelwe u-HOD namhlanje la yokuba u-deputy MEC ngoba angithanda ukuthi u-premise ukuthi ngifikela ngazoyiqokela u-deputy wami kodwa ngiyazi ukuthi ka-community safety sinawo ama-volunteer okuyiwona asilekelelayo emphakathini esisebenza kuwona nale ngxenye ngiyithatha njengenye ingxenye yokuvolunteer ukwamfowethu u-HOD ukuthi abe usekela ka-MEC makuvolontiye yena-ke hhayi yinto impela engingeke ngakwazi ukuyiphikisa leyo ngifuna ukuqala ngokuthi ngibonge amaphoyisa ekuseni namhlanje kusukela ngo-first three aqale ngokungenelela kwezinye iy'ndawo lakuhlala khona abantu abanye abahlala ngongekho emthethweni abanye abangebona bala eNingizimu Afrika akwazi ukubopha abantu isibalo engisitholile ma kuze kube manje abantu abawu-211 ngihlulekile-ke ukuvuka ngekhava u-half past three bengithanda umoya ke uvuma kube inyama nje bebuthakathaka. Kodwa ngoke ngoba ngake ngangumsebenzi ngiyazi ukuthi khona lento ekuthiwa i-moral support. Hayi ngiba supporta morally. So ngibajoyinile kodwa ngo-5. Nami kodwa kwakhona umuntu engimbophayo. Sesilapha eMarian Hill. Wehamba nenye insizwa emhlophe. Kusho ukuthi bebeyosebenza ndawo. Ngase ngizwa le nsizwa uma ngibingelela ukuthi ayi le nsizwa ngathi akuyona yalapha. Ngase ngibuza ukuthi uhlala kuphi, yasho ukuthi ihlalaphi, ngathi hayi kuphi kini. Yasiyasho ukuthi isuka eMalawi. Amsho ukuthi ngiyazi ukuthi amaphoyisa awahleli. Awakwazi ukuhletshelwa into ebesetshela abanye abantu. Mala insizwa mathi yaseMalawi ngicabangile nje ukuthi kuthi bizophunyuka kube kuse umbimbi oMEC. Ngangivama ukuthi kubabukhawunda. Uma sifuna ukwazi ukuthi abantu banazo yini izinto ngithi hey mfethu. Akufuneki sisebenze kangaka nawe singazi kahle. Kufuneka usike sibone nawe izinto zakho ukuthi ziright yini. Wayengiqinisekisa ukuthi aziright izinto zakhe. Wazi wangifundisa nesithakazelo sakhe ukuthi njengoba ngisazi kahle yena umthetho wakhe umbimbi. Umfaneko bekuthele kakhulu ngeke ngaseva ngaphansi kwakhe njengo usihlalo wami wePetrol Committee. Yaga transport. Ngaphinde futhi ngaseva ngaphansi kwakhe kuma structures omabili eMEC wami. Indoda ekwaziyo ukukulekelela umunye umuntu uma ifuna ukulekelelwa, kodwa ingiphazamise kancane nje inyangene ezintathu ezidlule. Ngisene izinsuku ezimbalwa nami nginikeziwe lo msebenzi. Masifika lapha siyo Sambano Prime siyo launcha a campaign against gender based violence. Yazi yangikhumbuza ngino MEC uSimelane Zulu ukuthi hey kunabantu abakoleta iThekwini. Uno ma department akoleta iThekwini kumasipala waseThekwini. Ngase ngithi batshele mbimbi. Futhi ubabale you must name them and shame them. Wasethe iyakhulwa department yakwa health nje. Iyangkweleta. Ngathi name them and shame them bimbi. Wathi department yakwa transport. Iyangkweleta. Sengiyambuza ukuthi ayi bimbi. Iqala nini ukukweleta department yakwa transport? Wathi sinesikhathi impela nje. Ngathi hey bimbi inkinga ke leyo ngoba phela kusho ukuthi wena lo ungishiye nesikweleti. Kodwa kunankinga bimbi iqala liboli. Wena hamba nje uzise emaphoyiseni ukuthi yini lebi kwenza ungakhokheli umasipala. Nami ngiyolandela wena. Kodwa mina ngiyolandela isikweleti esiqala manje ngoSeptemba nako phakathi nawo uSeptemba. Yena ngofuna abale nje iminyaka embalwa kakhokhi. Bafoto odade wethu ilanga lanamhlanje libalulekile kwikhalenda yethu yaseKZN. La khona silontsha i-festive season safety plan. Esisebenze kanye nawo wonke ama law enforcement agencies. Nomfowethu uJula. Okungenza kungangabazi ukuthi i-implementation izoba lula because all of us we were part of the planning yayo. Ngawo ke anginako ngingabazi ukuthi izokwazi ukuyimplementeka. Ngizwile amageba ukuthi uthi nina sohlangana emini nisilekelele bese nihamba niyolala. Noma ngabe uvakashile kufanele ungabi sendaweni engenayo i-network. Ngenye inyanga ngelinye ilanga ngaya kwi-workshop yayibizwe ishaya umthetho e Drankensberg saqeda ngo 11 ebusuku salala ngathi ngifike endaweni enenekhwe kwangena imessage ethi kufa abantu abawu 8 e Ladysmith ngarealize lapho ukuthi ayi yijelelele umuntu angene kulo ukuthi nje akaboni ngoba uhamba ngemoto estate kodwa lona ijele ngempela uyabona uma usuthola imessage iphuma kuwo wonke ama-stakeholders bese iphuma nakupremier uyawubona ukuthi umsebenzi wakho usengcupheni kangakanani naw kusho ukuthi nami nani asikwazi ukuthola ithuba lokuphumula ngoncibijana kodwa ngiyafisa ukunibonga in advance ngoba vele aniqali njengoba kukhona mina ukusupporta mina you have been supporting bonko MEC ebebekhona staying away from your families spending time in our roads and namanje ngiyangizibuza ukuthi yini le nenza sikhathi esiningi nitholakale nikwi good state of mind ngoba izinto enizibonayo emgaqweni yethu abanye benu barisker ukubulawela ama-criminals. I remember about two weeks ago umfowethu uJule ngitshele nginika umlayezo othi sekubulawa iphoyisa lethu kwambonambi libulawa uhunta and that in itself yayingitshengisa ukuthi umuntu okhethiwe umuntu oqoka ukusebenzela isizwe angabulawa nje isidumo esingakwazi ukufuna ukuthula emphakathini. Sengiyababuza ke uklasa commander wasothungulu King Cetshwayo ukuthi enginikeza le report engikhombisa nesibhamu esitholakale kulomfo beno babuthanga ukuthi lo mfo wangathi unezibhamu embili kodwa esinye siyithoyisi kodwa sifana ncimishi ne parabellum ne-9 mm ephilayo. Manje mangibuza ukuthi ukuphi lo mpimbo bathi hayi usesitokisini. Ngiyababuza-ke ukuthi isitokisi sikuphi sona ngoba ngangitshela ukuthi kusho ukuthi isitokisi mhlawumbe sisezulwini ngiyazi ukulukhulu ukufika ezulwini ngofanele uma before ufika ezulwini ufe lalenziwa nje izulu labiza kabi kabi. Manje yabona-ke ngithi niba kwi-state of mind ngoba umuntu afike abulale uzakwenu kodwa niphinde imfune phinde nimthole nihambe naye nize niyomgcina ayodla imali kahulumeni. Ukunjoba phela mina ngilona iphoyisa futhi angikwazi nokukhweba kodwa uma ningenangiboleka ngelinye ilanga umuntu obulala iphoyisa ningiboleke nje kanye ukunje phela ngomgeja kuze kuphele zona iy'nhlamvu ngoba ngibona ukuthi umuntu obulala iphoyisa uhluke ngani nomuntu o-attacka i-state. Le nyanga-ke yila sithi khona indeed le plan yethu want to reposition i-KZN as a zero tolerance kubantu abafuna ukucommit crime in our province. Ngiyaye ngithi-ke uma ngabe ufuna ukusuka kwenye iprovince uvakasha wena emoteni yakho uthwele ukuthi ufuna uzokhomithela icrime ngala this time around uhambe kabi e-KZN. Uma ngabe ufuna ukuzokhuthuza abantu ngapha usuke nokonakala kwakho kwenye iprovinsi ukulethe la kweyethu iprovinsi we want to show you ukuthi you don't belong to this province and this cannot only be achieved by amaphoyisa. All of us meeting here umphakathi nawo ngaphandle ongekho la kumele sisebenze kanye kanye kube iresponsibility yethu collectively ukudila nabantu abacabanga ukuthi bazosuka emagoli basuke la behlala khona besebenza khona bazohlukumeza abantu esihlala nabo kwi-province. Ekuseni after amaphoyisa kade sihamba nawo emarenki amatekisi nasemabhasini sisuke saya kwenye indawo la kuthestwa khona kukhishwa khona ama-license Kudala le ndawo yayidume ngokuthi kuyagcwala, mawufuna ukuya khona fana uvuke ngomnyama. Kuhle kwabantu abasuke beyolindela impatient lakhola khona impatient. At some point isikolo kuya kuye khona ingane eziningi size sicwale kusho kuyisikolo okuphaswayo kusona. Manje lapha na yayidume ngokuthi kuyagcwala kodwa kwazi ukuthi ilayisensi ufika ubuye nayo ngoba usuke uphethe negwaqhaza. Siyileke sayo lontsha baba mfundisi i-technology othi mawungena i-camera ikuthathe usuyohlala ke akuyona ke police file kodwa uhlala kwi police file this time uyohlala ukhona ke laphana mawenze learners uphinde futhi irekhode yonke imininingwane yakho mawuyiphasile isekho indaba yokuthi umuntu instructor uzokuhlebela noma ikeba khona indaba yokuthi baphathe ipointer le okuyona yona okwazi ukuma wenza iPowerPoint presentation okwazi ukupointa ngayo umuntu uyoqhubeka uyohlala nje ayibona instructor dlula uma ibuya ifika ime kanje imkhombisa ukuthi ufanele enze njani but le system has been able ukuthi sinikeze kuboshwe bonke laba bantu abenze njani ngoba leyo nto ibiyenza ukuthi abantu baphume bengavuthiwe ekushayeleni bese siyabuya size emgaqweni sithole ama-carnages amaningi in our province siyakholwa ukuthi le technology izokwenza kume ukudayiswa kwama-license baningi abantu asebeboshiwe baningi futhi abasazoboshwa ngiyazi ukuthi kwi-department engikuyona I'm not very popular into engenza ngabi popular ukuthi ngiyazi ukuthi babuzonda abanye bamatekisi bawadayiselwa abantu bethu ama-permits ngiyabamangaza nje kancane kancane ukuthi hayi usibani bani sengiyamazi njalo ukuthi udayise i-permit ngemali engaka I know ukuthi ngiyanipopula kodwa ke ngamane ngibe anipopula ngoba umuntu uma ngabe eyithengile i-permit uzoyihambisa imoto la kungafanele ngabe uyisebenzisa khona bese beqala abantu ukuxabana sekuyofuneka ukuthi ningalali nina kuyofuneka ukuthi mina ngingalali manje ke sengimdadlana uma ngingalalanga kuba nzimani kusho ukuthi kufanele manje mina ngizulala ngenxa yokuthi e-ofisini lami kudayiswa ama-permits yabona ke leyo kufanele siyistophishe with immediate effect ngoba ngamane ngingabi popular uma ngabe kuwukuthi kufanele ngizwane nabantu esisebenza nami kodwa ngibancangile ngabanika nenamba yami ukuthi abangifonele ngisayonike mina inkonzo yokuvumisa wona ngiyayazi so kusho ukuthi umuntu obonayo ukuthi kade sekungenele umkhuba ngasho ukuthi ubusufana ne-drug sengi-infected akusaphumeki la ukuze ngimzame ngimlekelele ngimkhanselisha aphume ngiyazi futhi ukuthi i-department yaka-transport inemali khona bomdaba sebecabanga ukuthi ayabo nalapho futhi we're dealing with that corruption angiyazi-ke ukuthi ngoba phela nobandlululo bomdaba basendiya babe nayo inkinga kwakunolwandle lwalubizwa nge-Indian Ocean abenu kuba bengafuni ukuthi babhukude khona kodwa kuyi-Indian Ocean and ngiyazi ukuthi banekhono lokungena bazenze izinto yingakho namhlanje kunamakhomishini amaningi kangaka manje angithandi ukuthi ngesikhathi sami mina kube namakhomishini namhlanje ke siyazi ukuthi njengoba sila le launch izokwenza ukuthi i-technology wonke umuntu abe free ukuya ko-test station athole ilayisensi yakhe aphume confident ukuthi useyakwazi ukushayela lokho kuzosiza ukuthi singabikho iy'ngozi ey'khona emgaqweni i-crime e-KZN uma uya enanda emtshebheni i-crime yama-murders iye inyukile i-crime yama-rape iyanyuka and umaria usho uqinisile angazi ukuthi ubani otshela ukuthi umuntu wesilisa uma ngabe kuwukuthi kukhona ayifuna ayithole noma ikanjani noma ngabe umuntu wesifazane noma ushadile naye noma engashadile naye angazi uba proud kanjani nje ukuthi into uma ngabe uyithathe ngenkani ukuthi yakho uyijabulele wena ukuthi yakho abantu besilisa ke kufanele sibancenge ukuthi njengoba upresident ephumele obala ukuthi even ne punishment efanele inikezwe abantu besilisa abasuke bedlwengulile kufanele inyuke ukuze umuntu akwazi ukufila ukuthi kurongi ukurapha umuntu wesifazane kurongi ukubulala umuntu ofike wamsukela by the way ngoba abakabi nesibindi sokutshela abantu besilisa ukuthi ke bathi bayabathanda babasukela usuke umuntu wesifazane esukelwe uyena wesilisa kodwa uphinde kube uyena futhi ombulalayo in the end ngiyutholile kumlayezo ukuthi kanti kusho ukuthi kusokhona mhlawumbe okwenziwe okusadliswana angazi kahle ke kodwa uma umuntu wesifazane umthandile akufanele abe yipunching bag yakho akufanele ube proud ngokuthi uma kukhona into ayonile ungakwazi ukukhuluma naye ngoba iqiniso ukuthi usemdala akayona ingane kungcono nikhulume nivumelane but iyangikhathaza nami indaba yokuthi bawavula amacala ngakusasa babuye bazowesula ngoba amaphoyisa akakwazi ukusebenza umuntu oyedwa ngoba inkinga manje laba bantu ukushaya iphindelela nawe lokuphi uzovula icala nabazo zabona amaphoyisa ukuthi awudlala ngawo bathi wena amaphepha ayimali la kusobhalwa kuyi statement nesikhathi elekelela wena ekubhalisa istatement ubuye ngakusasa usikhansele one of my abantu engibaziyo abangama colleagues wami kwapolitiki bake bangifonela last week bangitshela ukuthi utadewabo umabokoboko ushawe iboyfriend yakhe kwesinye isteshi sethu ngeke ngisisho ukuthi sikuphi lo South Coast laba bhemba ngifonela bethu kuthele bethi utadewabo ungambona mphemba bamshayile ebusweni akabonakali bangishuthela nesithombe hey ngabona ukuthi le ngwenya kusho ukuthi ibidila hood naye na uma ifika epolice station uthi lo bhuti iphoyisa eliwusibanibane lifike lameluleko ukuthi akahamba ayoxoxa nale boyfriend yakhe angalivula icala sengithi ke kuyena ukhona e-station mfo wathi ngikhona bese ngithi awunginikeze iphoyisa noma yiliphi nje e-station ngoba ngiyazi ukuthi lo mbhema kuyena oshayiwe uthe ngiphathi nje ngoba usisi wakhe uyazolana nodadewabo obviously ukhathazekile ukuthi udadewabo ushawe umuntu ongamloboli sengithi ke kule mfo iphoyisa obamba ucingo ngiyazethula ke kuyena ngithi ngenhlanhla kangazi ngathola inhlonipho enkulu kabi kuleli aphoyisa ungasho ukuthi ubheke intuli kwasho ukuthi uyazi ukuthi kushulwe ubheki nabo sebebaningi kakhulu ngase ngithi-ke kuyena mani futhi kunosisi ofike lapho okuthi ushawe iboyfriend yakhe kodwa welulekwa yiphoyisa ukuthi angalivula icala ahambe ayoxoxisana neboyfriend yakhe ngithi kodwa-ke ngiyazi mfowethu ukuthi le nto ngoba ngiyitshelwa kuyo usisi ngenzeka ukuthi ayilona iqiniso kodwa ungangitshela yini wena ukuthi kwenzekeni hhayi angithathe through lo mfo wathi hhayi ufike kimi lo sisi ufike eshayiwe impela uwowesihlanu ofikayo kuleli viki abaningi sibavulela amacala bonke abane bebehamba bafike balivula icala bese beyabuya ngakusasa azothi ubaba kaboy useshintshile ucela ukulisula icala uthi ke lo phoyisa ngimbuzile ngokwe-experience enginayo ukuthi akazi usho yini ukuthi akazi ubuya nazolisula lecala wathi uyazi uqinisile uyazi ubaba kaboy uyashesha ukuxola ngoba akaqali ukungishaya kodwa ungathola ukuthi manje akasakhumbuli nokuthi ungishayile uma ufika kuye sengithi awungibuyisele kulo bhuti lo ngithi hhayi mani mfethu musa ukuthukuthela udlula umuntu okuwuyena oshayiyo ngoba uyabona manje iphoyisa lingitshela phambi kweni lapho ukuthi kwenzekeni. Ngithi awunikeke lo sisi. Ngidadewethu amaphoyisa kuyona into yokuthi uzoze uzodlala ngayo isikhathi nesikhathi ma ujabulile. Tshela abafoweni iqiniso ukuthi wena umuntu wakho uyamthanda. Wathi hayi mina baba ngenziwe ukuthi vele angisebenzi ngihlala la, angisebenzi uyena osebenzayo uyisecurity. Manje njengoba esebenza yena kuphela uhlala nami neingane zami ezimbili ongezona ingane zakhe, manje ungiphethe kahle niyangondla ngaphandle nje kwalento yokuthi uma sesiphuzile sobabili siyaxabana. Inkinga ke bafowethu eyokuchaphaka kwatshwala labantu bebusebenzisa kakhulu baze bangazazi nokuthi bayobani. Iproblem ngabo futhi bancane abantwana bethu abahamba bayophuza nabazali bangababuzi ukuthi kodwa kuze kushaye uthu nje wena usuku kuphi. Mayibuye esenukubeziwe angambuzi ukuthi kodwa wena uyamazi umbonile yini yena lo. Athi hayi angimbonanga. Athi bekwenze njani ungamboni. Athi hayi besiphuzile sobabili bese eshoko ukuthi kodwa wena umthetho wakho uzuyodlengulwa ekuseni kusukekwe ngempela ngempela saze sakuthengela ngisho umbhede sakufakela namashiti unane wardrobe la unalokudla mase siphaka siyakubekela ukudla kwakho. Inkinga yakho isuke kuphi? But ngiya understand ukuthi abazali ba overstreet. Very recently ubabujula ngamfonela ngomunye ubaba owayenengane owayengifonela ethi ingane yakhe inyamalele ifunde e-DUT. And le ngane yakhe isinyamalele kuphela izinsuku ezisihlanu amaphoyisa wamsiza. Ukhathazekile, ngikhathazekile emisi ukuthi amaphoyisa awasisizi kulento. Sengiyambuza kuneminyaka emingaki ingane? Ngiyasaba nokumbuza ukuthi intombazana noma umfana mkhosana kuneminyaka emingaki ingane? Athi hayi cishiko 19 or 20. Awo baba abazazi iy'ngane zabo, I'm sure ugcina ziyilanga nje ibeke. Le ngane yentombazane noma yomfana, hayi intombazane. Ihlala kuphi? Asho ukuthi ihlala apha. Isuke ngasikhathini esikolweni, hayi bekungo-8 nje ntambama. Uyabona ke uma iqala ethi bekungo-8 ntambama, uyabona nje ukuthi kusho ukuthi khona into, kodwa ke umnika i-benefit of the doubt ukuthi kungenzeka ukuthi ngoba yena kwesinye isikhathi eKapa ilanga liyaphuza ukushona. Mhlawumbe ngaleso sikhathi ihamba ingane wayeseKapa. Athi ngo-8 ntambama, umuntu bayaqeda u-8 ntambama, ngisho u-6 kuthiwa seku-evening loyo. Athi hayi biyothenga ibhayithi nje. Ngithi oh, ucingo lwengane luthini? Athi ayinalo ucingo. Eyi ngiqale nami ukuyisola ukuthi eyi kodwa ke ungayithengeli ingane ucingo iseyunivesithi. Ngiyazi ukuthi ezami azilutholi ucingo iziyophasa u-matric. Ngelanga othenga ngalo iphepha ilanga noma i-Mercury usufuna ama-results, ilanga osho ngaloko ukuthi inhloboni yefoni oyifunayo. Ngoba ngiyayingazi kahle ukuthi uzokwenzani ngayo, ngoba ngiyeza ngiyokubheka esikoleni, bakhona othisha engunikeze bona abakubheka usuku nosuku, angibonje ukuthi usuku unenkinga. Yibuyeke lengane, ngintsokela lento ngoba nazi iy'ngane zethu uma sizo overthanda zisitshela iy'tori siy'bhilive kuba yinkinga. Uyangitshela-ke uJula ma eseyifunile ingane, ngoba wayengithumelela isithombe lo baba sengane, ngasifowada kuJula ngo-WhatsApp. Yabona nje uJula ngiyasola umsizile nje ukuthi abe nalo mzimba ngoba ngeke sadlula la, kodwa phela nondosa akafuni ukuthi kudlule kule mzimba. Usiyangitshela ukuthi hayi Mpemba ingane ibuyile, I think it was after 11 days. Ibuyile ingane ifike ngabo 3:30 ekuseni. Ingane ithi bayithatha eBrea, kodwa ayihlali eBrea, icampus ehlala kuyona isetown. Kodwa abantu abangabazi bayibamba eBrea bayifake emotweni bahamba nayo. Isitori sayo mase isisho ifika inentambe lengayo la. Nentambe lenga, mina ngiyazi ukuthi inkomo kuphela engafika nentambo elengayo ivulekile. Nala kutshengisa ukuthi akutshengisi nokuthi inama-scratches ingane. Ita hayi bebeyivalele beyidlwengula beshintshana ngayo. Asinaqiniseke kwelapho ngoba noma uyadlwengula noma khona into oyenza ngobuthanda into yobuyenzekile ke nje. Sekuwodokotela abangathola ukuthi bekune force noma bekwenza kanjani. Nomuntu akajula ke wayengakwazi ukuasertaina lokho kodwa maye sayithatha indaba yentambo ayinami ngiyabona nje ukuthi ayi. Nana ndlela ebuya ngayo ingane ithi buye bayifake ebhuthini. Bayithatha ebiriya mase bebuyisa bayifake ebhuthini bayivalela baze bazoyibeka egedini lesikole. Baze bahlakanipha labo tsotsi. Bakwazi ukudirectwa kuse ebhuthini ukuthi hambani lana hambela nayo ingane kushuthi ihlakaniphile. Noma ke phela kwabefaka inavigator ngeke sazi. Iqiniso ukuthi lengane wasesilandela kahle hayi nangonyaka odlule yanyamalala uma iqeda ukubhala yanikeza abazali idate yokuqeda esikolweni kanti izosheshe iqede yasithola ithuba lokunyamalala yabuya ngelanga abazali ababethe bazoyilanda ngayo sebeyilande neyimpahla nalokho ibuya ngowafirst three nje babezofika ntambama bayilande ngoba babazi ukuthi iyaqeda ngalelo lapho iproblem sidivert amaphoyisa from what they should be doing and ebese sithi amaphoyisa awenzi umsebenzi wawo and iqiniso ukuthi siyangiphoxa ke lento kukhona abake bangifundisa lento ngifika manje abasekho sengisele ngedwa kuyona ngifisa sikhulume nge-safety in our roads mihle imigaqo yethu eminingi esikhezatn kodwa uma sewuyakhile iba i-recipe for carnages abantu baphelele kuyona abanye bangena emotweni bephuzile abanye bagijime ngespidi esidlula leso esibhaliwe abanikezwe sona kodwa amaphoyisa azobe khona futhi le plan esilontsha namhlanje i-roll out etshengisa ukuthi amaphoyisa wethu azoba kuwo wonke ama-corners uma usuka kwenye i-province uhamba ngemoto ye-scrapper le operation njoba nilana bengathanda ukuthi sibambisane ngiyakholwa ukuthi la nisebenza khona kuma-clusters wenu nizokwazi ukubambisana namaphoyisa kodwa yikho into enivimbayo nani niwumphakathi ukuthi nifise ukuthi la kube ne-roadblock niye station nicela amaphoyisa akwazi ukuyi-conduct i-roadblock inkinga isikhathi esiningi uma amaphoyisa ezoyisha i-roadblock angathola abantu beqondile nje bonke manje ke nabo amaphoyisa phela awokleva astreet wise astreet was five in this case now amaphoyisa athi aholele ophathe ngabantu bomphakathi la inanda amaphoyisa ethu abulawa abulawa abantu ebebecabanga ukuthi bafuna usizo kodwa akwazi ubabulala and that was very bad extremely bad musebenza namaphoyisa uyakubona ukuthi kwesinsikhathi avulnerable kangakanani and that in itself isho ukuthi kufanele silekelelane sonke ukwazi ukulwa nabantu okuyibona bona abacabanga ukuthi amaphoyisa into zokudlala 1.25 million abantu abafaya emhlabeni wonke emgaqweni and ngokwe United Nations sithi sifuna ukwenza uhafu weingozi ezenzeke emgaqweni but October uyedwa okwakuyi October month baningi abantu ebafe kwaZulu Natal ngingenile bangaphezulu kwa 50 abantu ebengiya kuma memorial services wabo abanye ngiye emngcwabeni ngizanga ngacela abafundisi ukuthi abasilekelele siyokhuleka ngoba inkinga bese ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi kungenxa yezono zami ukuthi ngithi ngiyena abantu bafike baphelele ezandleni zami siyacela ukuthi i-safety in our roads is our collective responsibility we must all try and fight against ama-carnages enzeke emgaqweni enkonzweni ngiyacela abafundisi nikhulekele ukuthi abantu bangafi emgaqweni ngiyazi ukuthi nani nisuke nithola ibhizi uma niyoshumayela emngcwabeni ngoba nisithola sibaningana kodwa thina mina ngithanda ukuthi ngiyayingizwa ngempela hayi ngike ngilizwile leli vangeli lokho asingabale ngqabo bathi vula iBhayibheli na lokudube kwahluleka ukungifakela lona lapha ngathi ukuclever la ocingweni ngiyagcina ngathi kulabafana ngisebenzana eh madoda angeke ngibe endlwi ukudla kwenduku njalo kubafundisi mina kuthiwa amaBhayibheli bayazi ukuthi asiwaphathi hayi bangithengela ke senginaloko iBhayibheli mangingena futhi hayi liphathaka kahle nje ungafuki ukuthi likampriest it is on this call ukuthi integrated festive safety strategy it is at this time that it should work and it will work for the better for all of us in KZN ngawuke ngiyacela mina ukuthi sibambisane sonke namaphoyisa I strategy sethu kuyoba ukuthi wonke umuntu aka adopte nje I thinking ethi ukuphepha emgaqweni is my individual responsibility noma ngabe ubani mfowethu uzondi abantu abaningi sibamise lapha emgaqweni ikakhulukazi bese betaxi lakhona amabhande ama safety belt emotweni kodwa bawafase now leyo nto ingozi ngokuthi I accident eyenzeke eJozini emfekayo umubheke eJozini basebenzi baseJozini neyenzeke lo wa South Coast kwakusuka abantu abasuka emuva sithini ngemuva aza yophuma ngewind kodwa kuke wayenebhande loyo muntu mhlambe wayengakwazi ukutubeka nje aseyiveke andingibonile ukuthi kofuneka sibagqugquzela abantu bakithi ukuthi bakujwayele ukufasa amabhande ngiyazi ukuthi nami ngisenethuba lokushayela ngake ngaginqika nemoto ngilifasile ibhande Eh ngacisha ngayisola ukuthi hey mhlambe ngabe ngikhiphile nje le moto ngiyitakhazele lapha kude manje yabona ukubibisha ngilapha kathi hey bengizophelela la emotweni kodwa iqiniso ukuthi ayasebenza amabhandi Now ifanele sonke sibagqugquzela abantu abagibelayo ema-taxini ethu ukuthi bawafase amabhandi Enye izinto engibona ukuthi kufuna sishumele kakhulu uku-avoid ama overloads Ngijabulile nje mfowethu uzonduma ithekiseni abantu abafuna abazobuyela emakhaya othayela babahambise manje ngingazi nako ukuthi ulindelani kuze kube ukhisimuzi kanje uyofulela indle ekhaya kodwa uhambiseke elike ngoba usungene kuleyo ukuthi wena ufulela ngesitokofela hambisa eli kuze kungampintsha nabantu nempahla emotweni eyodwa bafowethu tatewethu One of the key things is bona ukuthi kufanele sibe very tough kuyona I drinking and driving. And ke manje sinayo into ethi lento okuthiwa I alcohol evidence center sifuna ukwasebenzisa ukuze sikwazi abantu masinyane ukuthola ukuthi ba driver bephuzile noma ikanjani. Ngawo ke sizobe sikuyo yonke indawo futhi sizowenza bese duzane kwabantu ukuze ukwazi ukusheshsha utholakala ungasikhosheli ngokuthi Hayi uzozuvela ngakusasa enkantolo wena uzobe ngasekho notshwala egazini usutest. Ama structures of community safety sicela ukusebenza nawo. Njengoba ngishilo siyaxolisa kakhulu ukuthi namhlanje asikwazanga ukunenza nibe ingcenye yokuba kuma operations esibe nawo. Kodwa siyacela ukuthi sisebenzisane and sicabanga ukuthi i mistake ongafanele siyiphinde le. Abantu abaningi ke bafuna ukuya kuma resorts labe omosha khona imali kwesikhashana iphele and inkinga leyo nto ngokuthi uma sekuqala unyaka usuku usuwedwe stikini asibe nonembeza nje ukhona umfundisi engathi ngamuzoshumayela ngapha esikhaweni uDlomo wase CFCI wathi unembeza uthanda kabi ngoba unembeza ngaphambi ukuthi wenza into wrong uyakutshela ukuthi hey kodwa ungayenzi lento uma ngabe uyobamba inkunzi athi hey uzobanjwa amaphoyisa agcwele ujulushile ukuthi uzowafaka kuyo yonke indawo aza over 24,000 kwiprovince asivalile ispace uyoyishaya imoto uboshwe uthi usukuyisela unembeza utsho ukuthi kodwa abona ukuthi sikuphi la sikhona njalo kodwa bengitshelile namanje mawungena emotweni uzukuthi uphuzile unembeza ngiyazi ukuthi uzokutshela ukuthi musuyenza lento usiyoze ke udele ngoba usuboshwa ukuthi hey unembeza into enhle ngonembeza usabi futhi usuki kuwe uhlala unawe nje uthembeke kabi kabi unembeza ufana noma uyodlwengula umuntu wesifazane uma usayibuka ukuthi mhlawumbe uyamthanda noma uyamhalela kodwa unembeza uyakutshela ukuthi hey mtshele ukuthi uyamthanda usabeke ungamtshela ukuthi uyamthanda uzolokhu umkhobele kodwa unembeza utime usuyenza lento yokumcuthela uze umkhlokwenzani ukumhlotha ukumhlokha ukumstokha senenze ngathi aniyazi lento uze umstokhe umlandele noma ikuphi la eyakhona kodwa unembeza usho ukuthi hey lento irong kwesinye isikhathi umstokhe nje uganiwe hey kodwa hey uzokubamba unkosikazi uma usubanjiwe unembeza ukuthi hhayi kodwa heyi ubushile unembeza now asizame ngayo yonke indlela ukuthi zivuselele onembeza bethu ngoba uma singakwenzanga lokho i-KZN izongakwazi ukubuseka General Jula ngiyabonga kakhulu ukuthi nabo bonke abafowethu nodadewethu osebenza nabo nawo wonke ama-law enforcement agencies akhona la ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu nisaperform ama-duties wenu anikhombele ukuthi niwasebenze uzokwazi ukunenza niphephe uzokwazi ukuthi niwenze ngobuqotho nginalo ulwazi lokuthi akhona amanye amaphoyisa okuthiwe a-involved kuma-criminal activities but I know ukuthi akhona amaphoyisa angayingene leyo ngawo ke labo abaningi engazi ukuthi baningi ababenza ubugebengu kodwa futhi ngiyazi ukuthi bazokwazi ukuvuseleleka nalabo abancane abangena ebugebengwini eFryhead ngithola into ethi kunephoyisa lethu okuyilona elihambisa ama-orders enyama kulabo bantu abantshontshe inkomo iqiniso ukuthi umuntu oyedwa wenza leyo nto kodwa abantu abaningi bavele bathi amaphoyisa bakuhlalisa kanjena-ke abantu abasuke bekuphethe ehhovisi uma sebebona ukuthi ususho into engabhaliwe abebengayibhalanga inzima kabi indaba yokusebenza nabantu ehhovisi yithini nginixoxele umzima lokuthi ubuthu no-p a futhi ke mina bangithatha kancane kusho babontshi nje ngoba ngisafika angiyazi nale nto yokuphathela umuntu idayari wafika nje kumina wathi ay MEC cha ngikuphathele nayo i-job description yami ukuthi uyifunde wazi ukuthi yimina okufanele ngikwenzele ama-appointment manje MEC wena uvele wenza ama-appointment and ayaphambana ngempela ikhona ikhona abantu be-paper progress up insubordination le and insubordination it is dismissible offense ngishisho ukuthiwa de yakho ngeke igqabule lapho yabona-ke le insubordination le oh kuphela ibhetri iyayichaja ngiyabonga sotoko kodwa kunzima ukuba no-p a bafowethu u-p a i-security bese uba no-HOD ke ongakwazi impela ukukuhlonipha bengiyikhulume naye le nto bengimkhorektha kuyona ka-MB ngoba uma umkhwana zengavuka ethuneni ezokuthiwa sengiwu-BM osuke acaba ukuthi nizothenga i-BMW noma ngangizwabafana bethi i-BMW kusho ukuthi be my wife manje-ke ngimkhumbuza ukuthi hhayi mina ngu-MB muntu kayise bhekuyise baqale ngifika abalo bekhale ngalo leli likayise ngathi ayibekani umoya phansi ubaba owasukela umama wameshela Ubaba umama wathi ayihamba ke kwamkhwanazi uyongilobola wayo ubaba. Ubaba umama wavuma ukuthi ashintshe isibongo abe uMrs Ntuli. Manje ayikho into wrong ukuthi konke kube kukayisi. Ayengakabikho ke nama cellphone. Uyabona abantu abangango DDG mhlambe nawe esayitsheni. Wena usungazi nokuthi uma ubona umuntu ubusumthumelela please call I love you. Ubusuthi hayi vele indlela engise engifake ngayo i-text yami. Manje umama angakabi nayo ngisho naleyo nawe uselula ukuthi please call I love you. Ubaba nje wakwazi ukumsukela futhi ngiyasolo ke ukuthi kuthiwa wayishaya isigubhu kakhulu umama eza yona. Ubaba eyumfundisi, the least umama could do, the least she could do ngaleso sikhathi ukuthi ubaba uma ethi siyacela kuwe Jesu athi iba nathi kule ndawo ashesha memukela bese bonaka ubaba ukuthi hayi lo ungathi soba same water group bafoti nodadewethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningilalele. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzonisikelela ngefestive season. Sisebenze kahle, nami ngizobe ngisebenza nani. Ekhaya bayazi ukuthi uzobe ngisebenza ngoChristmas. Uma befuna ukuhamba, kufuneka bahambe. Bayongithola ngikhona ngoba ngizobe ngisebenza nani. Uma befuna ukuthi beze kuwe Jula bathatha inamba, bafuna ukucheck ukuthi ngikuphi bangifake iGPS. Bazo kwathi ngizobe ngisebenza nani. UNkulunkulu anisekelele egebengweni. Kodwa don't die with your tool of trade. Ngoba kuzofanina. Omavundla ngoba bake bayisebenzisa ibhamu. Babevama ukuthi kunzima kabi. Uma ngabe umuntu esezasikhipha yena aqala isibhamu. Uma unethuba lokhu retreat. Ngoba phela usuke esesikhiphile. Kodwa uma ubona usiphethe ufuna ukusikhipha wena njengoba uyiphosi utrainiwe. Sikhiphe uyivikele. Ukhona ke iculo engifuna nike niyolifunda. Elitholakala ecilongweni levangeli. Lelo culo ngifuna ukuthi uma ubona ukuthi isigebengu siphambi kwakho kungenzeka ukuthi singahle sikwenzakalise. Khiphe sakhe isibhamu ungenani. Ulicule ngenhliziyo leli culo. Ngiyabonga.